Steer T.
Mama, you, mama, you.
Busy boy, una makekekeke, nimekupa usio